My baby, you're special for me. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Macho yake tumi roju, amepanda juu toru. Kachoka bajaji kwenda kwa miguu, nitampeleka shoru. Frati tumbo nyuma kichu, atani huwa uyu. Sa kwa nini asipende makuu? Kwanza hatozi ushuru. Kama pesa sabuni ya ro, basi yeye ndo roho yangu. Wenyama mbichi mikipenda roho, nichune mimi mwandani wangu. Nakukunda, nakukunda chane, kwako breki nimetulia. Nichune mpaka uhakikishe nimefulia. Anything for you, iwe kwa panga mitutu. I do, I do everything for you. Ooh, anything for you, chochote I can do. I do, I do everything for you. Sina vigezo vya kuhongwa,
kwa nini asiongwe?
Sina vigezo vya kudumiwa,
kwa nini asiongwe?
Nawe si una vigezo vya kuchambwa,
kwa nini usichambwe?
Nawe si una vigezo vya kupigwa,
kwa nini usipigwe?
Utamu wangu lo papa, papa, somi maji papa, papa.
Kinyuri, nyuri, nyurika,
kipa langu lina daka, daka. Na mina striker, striker.
Muda mwengine ni kocha.
Nipo site na mjengi ya shemeji, yote kumfuraisha my baby. Asichita, anibebe kabeji, anipe chuku chukula kienyeji. Najidai, nikiwa na ye, napata fura. Nipo radhi, hata shibe yeye, nishinde na cha. Miwarai, kumuanga yeye, sikati tama. Kumteka, lata nizi kwenye, lasifyo bala. Anything for you, iwe kwa panga mitutu. I do, I do everything for you. Anything for you, chochote I can do. I do, I do everything for you. Siana vigezo vya kuhongwa,
kwa nini asiongwe?
Siana vigezo vya kudumu.